guud ahaan haddaynu dulmar kooban ka sameyno nidaamka doorashada dalka Kenya, waa hanaanka xisbiyada badan, waa hab aynu oran karno waa hab wadadeg ah ama doorashooyin mustarsin ah ama ilaa lix doorasho hal mar ay wada qabsoomayaan, sida doorashada madaxweynaha, doorashada gobollada, ta senatariska, ta xildhibaanada baarlamanka, ta dowladaha hoose, iyo mid ay ku laran tahay qoondada loo qoondeeyey haweenka. Intaas oo doorasho ayaa hal mar ka wada qabsoomaya. Waa doorashada ugu saameynta badani waa ta madaxweynaha. Hanaanka ay kusoo baxayaana waa habkan la yidhaahdo majority-ga, ama inuu helo madaxweynuhu boqolkiiba konton in ka badan codadka ansaxay, iyo ugu yaraan 24 gobol oo tirada gobolada ah ee 74-ka ah. Haddii taas murashaxa uu gaari waayo, waxaa la qabanayaa wareeg labaad, iskuna waajahayaan ama iskaga hor imanayaan labada murashax ee ugu codka badan wareegga koowaad.
Waan garta laakiin de cabsi badan baa jirta Cabdifataax, oo waxa dad badani ay isha ku hayaan oo leeyihiin kushubashada. Marka horta kushubashooyinka doorashooyinka xaggee bay ka dhacaan?
Runtii marka laga hadlayo kushubasho, laba wejibaynu kala qaadi karnaa. Mid waxaynu odhan karnaa waa mid kushubasho badheer ah oo awood la isticmaalo, waata dalalka qaarkood ee ay isticmaalaan oo tartan xori aanu ka dhicin. Midda labaad, dalalka sida Kenya oo kale ah ee xeerkoodu aada uga hadlayo qaabka iyo hanaanka doorashada, waa mid ay dhici karto oo keliya in mararka qaarkood xirfado loo isticmaalo ama lagu lamaaneeyo galgaloolooyin marka laga faa'iideysanayo. Waxaanay dhici karaan xilli kasta iyo meel kasta haddii aan laga gaashaaban. Tusaale ahaan, waxay dhici karaan xilliga codbixinta in dad aan codaynin ama goobta doorashada iman in waraaqaha codbixinta waraaqihii codbixintooda la adeegsado oo goobta lagu guro. Waxaa dhici karta in qofka caawimada u baahan la majaro habaabiyo ama meel kale loo dooro haddii aanu qofkaasi aanu kari kari ahayn. Waxaa dhici karta iyaduna waqtiga tirinta oo kale oo si khaldan loo tiriyo ama si ula kac ah tirada loo khaldo ama loo dayaco warqado codbixineed oo cid ay dani ugu jirtay cid kalena dhib ku keenaysay. Ama waxaa dhici karta marxaladda saddexaad oo ah waqtiga isugeynta. Isugeynta laftigeeda dhici karta goobta laftigeeda marka lagu jiro, inay dhici karto in la qaldi karo inta ama marka goobaha laftigooda laisugeynayo in la qaldi karo, ama degmo ha noqoto ama gobol ha noqoto ama heer qaran ha noqoto.
Waan garta.
Waana jarjarooyin kala dambeeyo oo ay tahay in la ilaaliyo ilaa iyo marka ugu dambeysa ee ku dhawaaqida guddiga doorashooyinka laftigoodu ay ku dhawaaqayaan.
Waan gartay. Marka sidee baa looga digtoonaan karaa oo kale, tusaale ahaan tallaabooyinka looga hortegi karo? Ilaa hadda ma jiraan tallaabooyin laisla yaqaano oo arrimaha looga hortegi karo?
Runtii tallaabooyin badan baa jira oo lagaga hortegi karaya codbixinta in ay kushubasho dhacdo. Matalan, tusaale ahaan, waxaa dhici karta marka hore in la isla ogyahay inta warqadood ama warqad codbixineed ee goobta gaadhay. Waa kow. Laba, hanaanka codaynku inuu yahay nidaam la isla qaatay oo axsaabta qaranka ama cidda ku tartamaysa meeshaasi ay u joogaan goobjoogayaal eegaya habka iyo hanaanka ay u dhacayso ilaa waqtiga tirinta, iyo habkan imaka Kenya ay kusoo kordhisay ee ah in goobta natiijada inta lagaga dhawaaqo si banyaal ah ay markaba loo ogaan karo si ay u yaraato in qaladaad ama dhexda intay soo socoto natiijadaasi wax laga bedeli karo. Waxaa kale oo iyaduna aada u muhiima in nuqul ama koobi laga siiyo xisbi gaasta ama cid kastoo goob jooga u ah xisaabta qaranka isla goobta, si natiijadaasi hadhow ay noqoto mid ay ka haystaan iyaga laftigoodana xogtoodii.
Waxaa jira oo sanadkan kusoo kordhay doorashooyinka, gaar ahaan Maraykanka oo kale, marka laga soo bilaabo wararka been abuurka ah ee ama warbaahinta oo dhinacyo kala duwan loo adeegsado, ma isleedahay doorashada Kenya oo kale saameyn xoogaa ku yeelan karta ama doorashooyinka Afrika ka dhacayo kale?
Runtii wayn ognahay wararka been abuurka. Horta, kow, culayska ugu faraha badan waxay ku hayaan natiijada laftigeeda. Waxay abuurtaa mala aan sax ahayn oo cidi helaysa ay matalan sii odorosaan. Waxay adkaysaa aqbilaada natiijada doorashada laftigeedana way adkaysaa. Waxaa dhacda in dadka iyo dalka amnigiisu ku burburo sida ka dhacday Rwanda oo kale oo aan ognahay saxaafadu waxa ay keento. Taas laftigeeda Kenya way imaka sida aynu ka warhayno waxa la odoreysayaaba inay xataa isku dayaan hay'adaha qaarkood inay xakameeyaan internetka si aanay u bixin warar ka duwan ka rasmiga ah ee gudiga doorashooyinka qaranka ku dhawaaqayaan iyo goobaha ay ku dhawaaqayaan si aanay taasi u sii ragaabin ama u sii fogeyn aqbalaadda doorashada. Marka guud ahaan waxaan oran karaynaa wararka been abuurka ahi waa khatarta ugu weyn ee loo og yahay doorasho marka laga tago kushubashada.